sola hai kana mofutu wa lerato la rona kidze baba mo hanari jutsi kapu ribuisana kana kotseta tatse fitile rele kaka hohle ufumana mwana rere oho mudimo akoritse ke hopola re fuwa dikeletso nako le nako tsatsi le tsatsi tse ding tsa dikeletso tsena e le tse tshabehang tse tshosang tsa bopelompe le mona empa kere goba maswafo ngwaneso go tlhakile gore nna le ngwana